uyu mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Uyu mwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga muri kumwe na Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro agasaro kaburaga gishamikiye kuri muri sanga cy'uyu munsi gifite umwihariko mwari mumenyereye ko kenshi ari ababyeyi baba bashakisha abana. Noneho turakira abana benshi bashakisha ababyeyi babo. Inkingi kanagazi y'agasaro kaburaga turayubakira ku mwana niyo nkuru Moyize waburiye mu Rwanda duri hashize imyaka 21. Icyo gihe yari afite umwaka umwe. Agasaro kabonetse mu cyumweru gishize. Jacqueline mu Kamparirwa turamugeza ku ivuko irutunga rwa Gasabo mu cyahoze ari komini Gikomero, aho yavuye mu mwaka w'1992. Nk'uko mubimenyereye ndabamurikira Agasaro kabonetse ntimucikwe, niba waratwitabaje ngo tugufashe wasanga Agasaro kabonetse arakawe. Mugume ku maradiyo yanyu
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Mu kiganiro giheruka mwumvisemo umwana w'umukobwa Jacqueline mu Kamparirwa ukomoka ahitwa Irutunga mu karere ka Gasabo, aho yavuye afite imyaka 2. Nyuma y'imyaka 29 yarabwiwe ko nta muryango agifite mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ryamuhuje na se Rutoto Celestine ndetse n'abakuru be na base wabo na banyina wabo bamaranye igihe kigera ku isaha baganira. Nongere nshimire Padiri mukuru wa paruwase Gishaka Floribert Irategeka wigoye akadufasha kuvugana na butunana nabahitiyemo iminota mike ibumbye uko baganiriye. Azaza kukureba yabikwemereye rwose azaza Gayeda.
Nakwifuza kusenga mu kwezi kwa munani, ariko sinzi niba nzaba ndabonye inkingo zose inkingo nkeneye.
Nitwa Muteza Tionete. Kuba mbonye umuryango abuzukuru banjye n'umukobwa wanjye birashimishije cyane ko imiryango yiyongereye. Natwe rero nk'umuryango we uhagarariye n'umuryango wundi wasigaye birashimishije. Padiri yabitumenyesha tukareba abana nabo bakareba natwe umuryango wasigaye.
Birashimishije kubumva, cyane cyane kuba tubwiraga ko imiryango yacu yazimye.
Tujye gusinya parukwa ihunga urugumizitiro kamene gikomero njyana na papa rero tujya gusinya kuri komine nyine mu Kamparirwa. None rero Imani kurindira ahantu n'abana
kwageza kugesero hari umusumbwitwaga wa Paroma yareraga abana akabaha amata bakabaha ibyo kurya bibashije kura abana b'uruhinja. Noneho ayeho twongera kumubona ntitwongera kubona gakuru. Papa yabashije kuza kubaririza kuba ruje ngo areba yuko bamufasha akabona uwo mwana bamutuma n'amafoto ya papa ba kuru wa ruje nayo nta gisubizo twigeze tubona. Turakomeza dushakisha amakuru reka da naho tumenye ubwenge turakomeza turabaririza gakuru masenge ajya kugwetura icyo kigo cyari kiri mubwira yuko abana bari bafite bashobora kuba barabitubura ubwengero bwe. Turakomeza tukicyica tubura ubundi buryo twanyuramo nibwo ejo bundi twatwagira yaduha neza ibyamuha. Dushima Imana twumvaga ko Jenoside yamuhitaniye aho ngaho ku Rwesero
birashimishije cyane kuba mbabonye abona data n'abakuru banjye areba uko basa abambona bafite ubuzima bwiza nicyo cyangombwa kubona batarakozwe mu nkokora na jenoside sinzi ukuntu byabashobokeye ibyo tuzaba tubiganira kubona ko mfite umuryango mugari wateranye birampa imbaraga zo gushaka kujya kubasura vuba na bwangu cyane cyane kugira ngo mbereke abana babone ko bashobora kubona ababagwa mu ntege kandi ndabona bafite ubuzima bwiza nicyo cyangombwa
baramwishimiye ku mwakira mu muryango wabo
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona Winchiki ntege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Nkuko nabibabwiraga mu ntangiriro z'iki kiganiro uyu munsi kiribanda cyane ku kurangisha banyu mwaburanye duhere kuri Habumugisha Jean Paul uri mu murenge wa Runda umudugudu wa Kamuhoza akagari ka Kagina
Narangisha umwana wanjye witwa Dukuzumuremyi Marie Grace.
Dukuzumuremyi Marie Grace muherukana ryari mwatandukanye mute?
Yewe, duherukana mbere y'intambara. Marie Grace yabaga kwa nyirakuru hari Masaka muri Gitaraga. Noneho duhunze, duhunga tugerana kuri Goma n'umukecuru wanjye. Hanyuma haje kubamo ikibazo njyewe ntabasigiye ninjira muri Masisi mbese muri Maki. Hanyuma mbasiga kuri Goma kuko sinagomba kuharenza isake hari hameze nabi ntabwo abanyarwanda batukaga mu Rwanda bagomba kuharega njyewe kubera ko nanabayeyo ubwo nakoresheje ibishoboka byose mbasiga kuri Goma njyewe ninjiramo ngezeyo ubwo ngubwo nasanze y'intambara y'abahunde n'ubundi ndakomeza njya muri kare kuva ubwo ku gice gihe nagiye kumva ndiyo ngiyo bambwira ko yajyanye n'abasirikare ba kontenja mbese ababereye umugore
abasirikare b'iyihe kontenja
n'abakongomani
bari mu kahe gace bari bakambitse he
bari hariya kuri Goma nyine
hanyuma batashye bajyana n'umukobwa wawe
batashye batahana nawe
baramugize umugore
yari bari mugize umugore we yari ari ku gihe gituko hariya kuri Goma ubwo sinzi ukuntu bakomunikanye bahita bajyana gutyo ajyana n'abo bakontenje ubwo rero agenda gutyo gusa nta bundi buryo twongeye kumubonaho ariho atariho ntabwo mbizi nagira ngo wenda namenya ko yaba yarapfuye nko ngenda numva ukuntu mukoresha ingufu mukabona abantu ni wenda mwanshakishiza niba bishoboka tukareba niba yarapfuye cyangwa niba akiriho kabimenya nibura
aba basirikare baraho ngaho kuri Goma uribuka ukwezi bari bahari
ariko ibyo ari byo pe ni 1997
Marie Grace yari afite imyaka ingahe muri 1997
icyo gihe yari hejuru yari mu myaka hafi 18 kuko yari yavutse 78 yabaye wenda yari afite nk'imyaka 20
hanyuma ninde wakubwiye yuko yajyanye n'abo basirikare
hari urumva ko twari turi famiye usibye nge wahavuye nkajya muri uhinjiramo imbere nkaza iyo za Masisi ariko mama yari ahari na afite na murumuna we bari bari kumwe hanyuma mbese n'abandi mwe na famiye muri rusange ubwo hari abantu bamubonye Kinshasa mu bari bamuzi
Bwana Habumugisha Laurent niba umukobwa wawe akiriho ni iki wifuza kumubwira nk'umubyeyi
icya mbere ni ukumenya ko ariho icya kabiri ni uko namusuhuza nifuza nkamishima ko yaba hari kuko ni imyaka myinshi ntamubona ntagira gute na gute kandi yaba nahari kuko nawe yamenya ko duhari hanyuma byazaba na ngombwa tukanashakana tugasuhuzanya
urakoze niba yumva ijwi rya Amerika niba ari Kinshasa cyangwa se i Brazzaville iyo migi yombi iregeranye aho yaba ari hose ahagerwa n'ijwi rya Amerika naramuka yumvise ubutumwa bwawe ntabwo nshidikanya ko nawe azagerageza kuduhamagara kugira ngo tubahuze nongeye kugushimira icyizere ufitiye kimwe n'abandi benshi ijwi ry'Amerika
murakoze
mu Kamazimpaka Marie Claudine we ararangisha umugabo we atuye mu murenge wa Gisozi umudugudu wa Kanyinya akagari ka Ruhango
ndarangisha umugabo wanjye twashakanye
muherukana ryari
muherukana 96
umugabo wawe yitwa nde
yitwa Nubaha Saveri
muherukana hehe mwatandukaniye he
twatandukanye muri Zaire ubu ngubu ariyo Kongo
mukahe gace mukahe karere
mu gace ka Mbandaka twari turi kuri Fred twagira ngo twambuke dukomeze tugende Brazzaville
hanyuma bigenda gute kugira ngo mutandukane
kubwo kubera ko ahongaho twari twategereje kugira ngo tubafatire ubwato bwo kugira ngo twambuke twahamaze n'igihe wenda n'ibyumweru bibiri aza kurwara akaguru yari yarakandagiye mu ivi ry'ingazi karabyimba mbyuka mu gitondo ngiye kuvoma amazi yo guteka igikoma cy'abana bari dufitanye abana babiri umwe ndamumusigira undi nge ndamuhetse ngarutse kubera iriya ntambara yo muri Congo nsanga abantu batatanye birutse kuva ubwo ntabwo twongeye kubonana sinongeye no kumenya amakuru ye uwo nabazaga wese yarambwiraga ati mperuka ahandi Mbandaka ariko ubwo nari namusigiye umwana mukuru wari ufite imyaka 3 ubwo nawe naramubuze ngurana na se
na n'ubu
inyuma naje gutahuka ngewe ngeze mu Rwanda umwana nsanga Seyiseri yaramuzanye ari muri Croix Rouge mu Rwanda ubu ngubu kugeza uyu mwana ndamufite
ariko agakuru ka se nta kanunu wigeze umenya
uko n'umwana yari akiri muto nta makuru yabashaga kuguha
nta muntu wigeze akomoka hakurya y'uruzi aho ngaho muri Congo Brazzaville ndangwa atahuke mu Rwanda yakubwira ati naramurabutswe nawe yashoboye kwambuka cyangwa se nta gakuru kandi wamenye
nanjye narambutse ngera Brazzaville ngira ngo wenda tuzahurirayo mageze nahabaye nabwo ikindi gihe nk'icy'amezi nk'abiri nabwo ndashakisha ahantu hose mu nkambi zari zihari ndaheba ubwo nise mvuga nerekana itahire ngewe natashe 9:07 kuva ubwo nta yandi makuru nabashe kongera kumenya
aho yaba ari hose ijwi ry'Amerika rirumvikana kandi abaryumva ni benshi wa mubyeyi we nyuma y'iyi myaka ishize 25 utandukanye n'umugabo wawe niba akiriho akaba ashobora kukumva n'ayahe makuru wumva ushaka kumugezaho n'icyumva ushaka kumubwira
amakuru nshaka kumugezaho ni uko na mbere nzi ko yakundaga nawe kumva ijwi rya Amerika aramutse abaye akiriho akaba akibyumva yatumenyesha kuko abantu kugeza ubu bose nagize amahirwe ndi kumwe nabo nabashyize mu mashuri barize baranarangije umukuru naramushyingiye uwo bari bari kumwe bamaze no kubyara kabiri uwo muto nawe ubu nawe ararangije segonderi bafite agahinda kenshi ko kumva bataragize amahirwe yo kumenya amaherezo ya se n'undi wese wabasha kuba yarabashe kumenya amakuru ye yatumenyesha n'abandi bavandimwe bashiki be bicwa be bose baraho nabo twabanaga muri Congo benshi twabashije kongera guhura
ubu bose bari mu Rwanda
bari mu Rwanda ni amahoro
Agasaro Kaburaga
ikintu gikunze kugaragara mu kiganiro Agasaro Kaburaga ni ireme ry'umuryango nyarwanda aho usanga uyu ashaka mwishywa we undi mubyara we undi nyirasenge cyangwa se nyina wabo umubyeyi ashaka umwana n'umwana ashaka umubyeyi ngira uwo nsanga Yosefu atuye mu karere ka Rulindo umurenge wa Murambi akagari ka Mugambazi umudugudu wa Gasinde
niho bita mperuka kirasa bakunze kwita amajyambere
none se Damascene we yitwa nde
Damascene ntabwo yinjiye kuko twatandukanye ni 1996 ntabwo nizina rye ndi
abo bavandimwe batandukaniye he
batandukanye mu ahitse cyayinda mu mwami
ubwo hari ryari
ari cyo ndagatandatu
kuva icyo gihe ntago mwongiye kubonana
aho mwongiye kubonana
mwari kumwe aho ngaho ikahinda mwari kumwe
twari kumwe
byagenze gute kugira ngo mutandukane bamwe bajya majyepfo abandi bajya majyaruguru mu kwirimishwaro
uvuga ngo twabonaga mu mwami ni intambara iteye dufata ishyamba hari abantu twatuye mu birunga ngene nk'umutoya uburano bwo ngubwo ndabyarabaye
niba byarabawe icyo gihe ugenekereje icyo gihe wari ufite imyaka ingahe
igihe nari mfite imyaka umunani
iyi myaka yose 25 ishize utamenya amakuru y'ababyara bawe ni ukubera kutabishaka ni ukubera kutabimenya ni ukubera guterera iyo byagenze gute kugira ngo byibuke ubu
bagiye tubaza abantu bagiye bahunguka nano bakatubwira ko bari muri Congo Brazzaville
mu nkambi y'impunzi ya Congo Brazzaville inkambi y'impunzi iri Congo Brazzaville izwi cyane ni inkambi ya Kintele niba ariho bari ongera ubabwire ubwira abari muri iyo nkambi ya Kintere abo babyara bawe urangisha abari bo kugira ngo bagufashe kubashaka
narangisha onita amajyambere bitamero katirati niyo bitaga amateni bambabwira ko tubafunguye mu Rwanda yambabwira ko tubafunguye mu Rwanda kandi n'abana babo ndikumva uwo bita amajyambere ndakwizera yarafite umwana w'amezi nk'atatu umugore we ari mu Rwanda nta kibazo umuhungu we yarakuze ndumva arangije no kwiga segonderi akaba n'uwo damaseni umugore we yaturutse muri Congo afite inda yabwiye n'umwana w'umukobwa bamwita Dusabe ndumva nawe afite umwana ari kumva ko afite isuku akaba n'umukobwa we mukuru bita Firina nawe ndi kumva agiye kugira abana babiri ndi kumva afite inda n'umwana wa insha akagira n'inda akaba hari ba nyirasenge aho bita ba mugabo benshi aho bita ba nyamisago abita mukabucyana abo bose bakaba bategereje nka nyamisenge na zaho kugira ngo bamenye babategereje kugira ngo babakire kandi banamenye n'amakuru yabo biba ngombwa umuntu akamenye n'amakuru yabo
Gana Ngirusanga Yosefu ndagushimye cyane kubera ikizere wongeye kugaragariza ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga
nanjye ndabashimiye kera yuko hari benshi mufasha natukajya maze mukadufasha tukagurishira no gukora ibikomekano mu bakozi
urakoze cyane
Agasaro Kaburaga
hashize imyaka 22 umwana w'umuhungu witwa Moyize niyo nkuru avukiye mu bitaro bya CHUK i Kigali ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 1999 ibyo ni bigaragara ku cyemezo cy'amavuko ijwi rya Amerika ifite yabyawe na Mukasine Odeta nyuma y'umwaka ntiyongiye kumugiraho uburenganzira dore hashize imyaka 21 yaramubuze ari mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kigali akagari ka Nyabugogo umudugudu wa Kiruhura yaje ku ijwi rya Amerika atubwira uko yabuze umwana we
nari ndwaye cyane mfite ikibazo cy'uburwayi mbona ngeze kure ngiye gupfa uyu mukobwa baziranye si nsaba ko yamumfasha kubera ko yari afite ubushobozi
mwapfanaga iki
nta kintu twapfanaga twari duhuye ahantu twasengeraga
mwasengeraga he
mu itorero bitaga Full Gospel Church
uyu mukobwa rubagire anyesi se yakoraga iki icyo gihe
yakoreraga muri Minadef
Minadef ni Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu cy'u Rwanda muri iyo minisiteri yari afite makahe kazi
nabonaga afitemo biro sinzi ibyo yakoraga ndetse yakoraga yari afite biro akoreramo
yari afite ibiro akoreramo muri minisiteri y'ingabo z'u Rwanda
yego
icyo gihe umuhu mwana urwaye cyane ni mu mwaka w'1999 ni mwaka w'2000 ni ryari
muri 1999
umumuhayi yakubwiye ko agiye kumurerera iwe yakwiye kwa mujyanye he
yagiye kumurerera iwe ahantu yarashumbitse mu Kiyovu niho yamujyanye nkajya namusura nkamujyaho nkamusura nkamureba
mu Kiyovu kihe
mu Kiyovu cy'abakire aho bitaga kwa Kanyarengo
yaba se ariho hagituye magingo yatuvugana
ntabwo ari hagituye aba ari hagituye nabamubona naba naramubonye yarahimutse ajya gutura igikondo igikondo nawe ndahasatisha ndabona ndamusura ngezeyo ubwo nari ntangiye koroherwa musaba kugira ngo umwana amumpe arambwira ati umwana amaze kugira ubuzima bwiza amaze kumenyera wimumpuraho nta wundi mwana afite nkomeze mufashe igihe umusure n'abakuru be bamusure nta kibazo ndabikora njyana abakuru be baramusura aragaruka bakajya ku ishuri noneho nongeye gusubirayo nsanga naho yarahimutse kuva icyo gihe kugeza na n'ubu nta yandi makuru yenda
none uwo mudamu uwo mukobwa Rubagire anyese nta wundi mwana yagiraga
nta mwana yagiraga yari umukobwa
ko wambwiye mu kanya ko yakoraga muri minisiteri y'ingabo z'u Rwanda iyo minisiteri ni imwe muri minisiteri zigendera ku mategeko ahamye zifatika wigeze ugerageza kubaza umwe mu baminisitiri bategetse iyo minisiteri ngo agufashe kubona irengero ry'uwo mukobwa gutwara umwana reka mbyite gutyo
ntabwo namubajije kuko abantu bahakoreraga nabo baje bambwira ko yimutse atakihakorera ashobora kuba yaragiye muri minisiteri y'iterambere ry'abagore naho ngezeyo nsanga yarahimutse bambwira ko ashobora kuba akorera muri Réseau des Femmes ngeze muri Réseau des Femmes ndaho ndamubura nibwo nahise njya gushakisha muri NCC nk'uko muri iyo baruwa ibigaragara
ijwi ry'Amerika imaze kubona ubusabe bwawe twagerageje gukora ubushakashatsi koko dusanga uyu mudamu Rubagire Agnes yarakoze muri dutera imbere tujya gukomeza gukora ubushakashatsi kugira ngo tumenye neza aho ari kandi tunifashishe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo tumenye aho aherereye nabonye yuko wanifashishije na komisiyo y'igihugu ishinzwe abana bo umaze kubabwira ko uwo muntu yakoreye leta kandi kumuzi ukababwira ikibazo cyawe bakubwiye ngo iki
ntabwo bahise bansubiza nakomeje gutegereza igisubizo barambwira ngo njye kwa muganga aho namubyariye nshaka urupapuro rwemeza ko ari uwanjye njyayo ndarushaka ndarubashyira hashize igihe rero nibwo bansubizaga ukuriye komisiyo ansubiza barambwira ko bo badashobora kumushakisha ngo ahubwo nimubona nzababwire bamfashe kumpuza n'umwana numva nta gisubizo cyiza bampaye nyine banshije arambwira ngo nzamwishakire nimushaka ngo ashobora kutemera kuvugana nanjye ngo bo bakaba ari bwo babizamo ariko namubonye nahita mvuga nabashije kumubona nta kintu byaba bifashije kugira ngo bo babimfashemo nanjye ubwanjye nabyikora cyangwa nkitabaza abandi
hari n'urundi rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB kubera ko icyakozwe kirasa n'icyaha wigeze witabaza urwo rwego kugira ngo rugufashe gukora ubushakashatsi iperereza ryimbitse kuri icyo kibazo
ntabwo ubwo nagezeyo ariko hari umuntu umwe uzi neza uko byagenda nabajije arambwira ngo ibicyaha cyarashaje
tumaze kumva uko Mukasine yitabaje komisiyo y'igihugu ishinzwe abana twashatse kumenya niba ibyo avuga ari byo tubona ibaruwa umunyamabanga nshingwa bikorwa Dr. Claudine Uwera Kanyamanza yamwandikiye ku itariki ya 18 Mutarama mwaka wa 2018 yabwira Madame Mukasine ati tubandikiye tubihanganisha ariko tubasaba ko umunsi mwabonye amakuru yaho umwana herereye mwazatumenyesha tukabafasha gukurikirana ikibazo cyanyu. Mukasine amaze kutubwira ko hari uwamubwiye ko atakwitabaza RIB urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha kubera ko icyaha cyashaje. Twifuje kumenya niba icyaha cyo gutwara umwana mu buryo butemewe n'amategeko gisaza. Twitabaje umunyamategeko Felician Gashema ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane kuduha ikaze ku Ijwi ry'Amerika bwana Venuste.
None rero icyaha nka kiriya umwana utwawe cyangwa umwana uhawe undi muntu kugira ngo amure ntamusubize, icyo cyaha kiramutse kibayeho hari igihe gishira kikaba cyarashaje uwo mwana akagenda nka nyomberi?
Icyambere na mbere no kumenya icyaha nyabaki yakoze. Turebye itegeko ryerekeye kurengera umwana, ibyo bishobora kuba biteganywa n'ingingo 31 y'itegeko nimero 71 agakato 2018 ryo kuwa 31 ukwezi kwa 8 2018 ryerekeye kurengera umwana. Rero iyo ngingo 31 iteganya ibijyanye n'icyaha cyakorewe umubyeyi cyitwa kwambura umwana ababyeyi. Icyo cyaha rero kikaba giteganywa cyangwa gihanishwa imyaka iri hagati y'ibiri kugeza ku myaka itatu n'ihazabu y'ibihumbi 500 kugeza kuri miliyoni imwe y'amanyarwanda iyo uwakirezwe agamijwe n'urukiko.
Niba icyaha cyarabayeho ukurikije amategeko, icyo cyaha cyakozwe ryari?
Icyaha gisa nk'aho cyatangiye gukorwa igihe yatangiye kwimukana umwana. Dukurikije ubuhamya bw'uwo mumama, turasanga harahavuga yuko yajyaga gusura uwuriraga umwana, yamenya aho umwana ari, uwo mama bugacya yimutse akajya hanze. Mvuga ngo yakoze icyo bita umugambi, ni ikintu yagambiriye kuva kera cyo gukora icyo cyaha. Rero kugira ngo icyaha cyuzure, hari icyitwa umugambi, hari icyitwa element materiel, ikintu gifatika. Mvuga ngo umwana yaribye, ni umuntu ahari ufatika. Umugambi noneho, umugambi wo yawucuze ryari? Uko kwimuka muri karitsiye ajya mu yindi, mu ntara ajya mu yindi, wenda cyangwa ava mu gihugu ajya mu kindi, nabyo biragaragaza umugambi yari afite, kuko ntabwo yigeze yimuka ngo amenyeshe umubyeyi w'umwana ko aho azasanga umwana naramuka amushatse. Bivuze yuko yamuhishaga amakuru kuko afite umugambi utari mwiza wo gukora icyaha. Itegeko naryo rikaba ribiteganya, iyo umuntu afite umugambi, iyo icyaha, iyo umugambi uhari, iyo materiel igaragaye, itegeko rihari, akabuza uwabikoze arabikurikiranwaho, yabihamwa n'urukiko akabihanirwa.
None se ko ari cyo natangiye nkubaza, icyaha nk'icyo kirasaza?
Ntabwo icyo cyaha navuga ko gisaza mu gihe cyose umwana agifite umwuka, kuko umwana ntabwo ari umutungo w'umuntu ku buryo wakwibwa, umutungo wakwibwa hanyuma y'imyaka runaka ugatakaza uburenganzira bwo kukurikirana. Mu yandi magambo, nk'ibishobora gusaza mu gihe cyose, kuko icyaha gikorerwa abantu.
None Maitre Gashema, hari itegeko mu Rwanda riteganya uburyo umuntu uwo ari we wese ugiye mu gikorwa icyo aricyo cyose kirebana n'ikintu umuntu yakwita gucuruza abana cyangwa se kubahererekanya mu buryo butemewe ku buryo bashobora gukurikiranwa?
Itegeko rirahari. Itegeko mu Rwanda avuga rishobora kuba rijyanye n'icyo kibazo, ni itegeko nimero 51 agakato 2018 ryo kuwa 13 kwezi kwa 8 2018 ryerekeye gukumira, kurwanya ndetse no guhana icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu ku bandi. Icyo cyaha kikaba giteganywa itegeko nayo ikaba iteganya ibyaha bitandukanye ndetse gihana abantu bashobora kwijandika mu bikorwa bikorwa nk'ibyo ngibyo biteye isoni.
None kuri iki kibazo tuvuga cy'uyu mubyeyi Mukasi ni ko yabuze umwana we kandi nta hantu yigeze asinya ngo yemere ko umwana mutanze, we yabigenza ate, yakwitabaza izihe nzego z'ubutabera kugira ngo arenganurwe?
Numva icyo Mukasi ne yakora yakwisunga ubugenzacyaha. Itegeko rirahari naribabwiye ryanye no gukumira kurwanya no guhana icyuruzwa ry'abantu, ndetse iyo bikorewe ku mwana haba ariho umwihariko ubugenzacyaha bugaperereza bugasanga ko nta masezerano yabaye hagati y'impande zombi, bigashyikiriza ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha nabwo bukabiregera urukiko, ntacyabuza yuko uwabikoze yabihanirwa mu buryo bw'intangarugero, ku buryo byabera n'abandi amasomo.
Maître Félicien Gashema, nongere ngushimire cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Murakoze cyane Bwana Félicien.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Maze kumva ibisobanuro by'umunyamategeko, narongeye nganira na Madame Mukasine Odeta kugira ngo numve neza niba nawe yumva impamvu yari yararagije umwana yaramumwimye, kandi mubaze niba yarapfunze imitwe mu nkike zose. Ariko se Madame, hari igihe waba ugerageza kwibaza ndetse ukanisubiza wibaza impamvu atagushuje umwana wari waramuragije ugeze kure kandi wabikoranye urukundo kandi nawe yamwakiranye urukundo, icyo kibazo ujye ukibaza?
Nanjye byambereye urujijo, mbese nibaza niba yarashatse kumugumana, kuko hari igihe kimwe icyo gihe ngiyeyo yambwiye ngo nimwandikire ko mumuhaye. No, ndavuga oya, ntabona kandi turako muguhaye, ahubwo wowe kuko wiyemeje kumufasha kubera n'ubundi buzima nari ndimo n'abandi bana mfite ntashoboye kubafasha, wowe mufashe abo umwana wanjye nawe nta kibazo, ariko ntabwo nakwandikira ko muguhaye.
Hari amafaranga yigeza guha, hari ikintu yigeza guha cy'ingurane ngo akubwira ati akira kino kintu, akira aya mafaranga azagutunge, azagufasha yuko umwana umundekere?
Oya, nta na kimwe.
Nagira ngo numve niba harimo ikintu gisa n'ubucuruzi bw'abana, kubera ko icyo ngicyo ntabwo cyemewe n'amategeko, urabizi?
Oya, nta na kimwe, naba mbese rwose nta na kimwe yampaye.
Madame Mukasine Odeta, muri icyo gihugu cy'u Rwanda iyo hari ikibazo cyabaye ingorabahizi, hari umuntu ugikuriye, ukiyobora, ugitegeka, abaturage b'u Rwanda bakunda kwitabaza, yitwa Perezida Paul Kagame. Nagira ngo nkubaze, wigeze na rimwe utekereza ko ikibazo nk'icyo ngicyo nk'umubyeyi ushobora kukigeza ku wundi mubyeyi kugira ngo agufashe kukirangiza, kubera ko ndumva ko kikubabaje?
Ndumvaga numvaga ntapfa kumugeraho ngo mubone amaso ku maso mbimubwire.
Ariko aragaragara ahura n'abaturage bakamugezaho ibibazo byabo?
Abonana n'abaturage ariko bisaba inzira ndende. Rwose umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Donatien Nshimiyimana, ndizera neza yuko na Perezida wa Repubulika akunda kumva Ijwi ry'Amerika, bibaye byiza bafasha kubona umwana wanjye.
Ndizera yuko azakumva akababaro kawe, akaza gufasha natwe hano uko Ijwi ry'Amerika dukomeje ubushakashatsi kugira ngo tugere kuri uyu umukobwa, niba akiri umukobwa icyo gihe umuha umwana wawe yaba umukobwa yitwa Rubagire Anyesi, tukaba dukomeje rero gukora iperereza kugira ngo turebe yuko twagira icyo tugeraho kugira ngo tugufashe kubona umwana wawe. Niyo nkuru Moise umaze imyaka 21 utarabona.
Akoze cyane rwose mwana, nkunda kumva ikiganiro mujya mukora Agasaro Kaburaga. nda kugikurikirana cyane nabonye hari abana benshi bagiye bahuzwa n'ababyeyi babo abandi n'imiryango yabo nizeye hamwe n'Imana ishobora byose ko umwana wanjye nzamubona
ukomeza wizere uzamubona
yego murakoze cyane kandi ni ukuri Imana yo mu ijuru iguha umugisha kubw'umurimo ukora ukomeye cyane wo kwitangira abantu
urakoze cyane
Shaka gasaro kazi mza kabona Wichichi mheje Shaka gasaro kazi mza kabona Shaka gasaro kazi mza kabona
Iyubuze umuvandimwe umuhozaho umutima urugero ni haba umugisha Laurenti utuye mu murenge wa Masaka akarere ka Kicukiro akagari ka Mbare umudugudu wa Ngarama
ndashakisha Habyarimana Reginald ni mukuru wanjye yahunze muri 1994 abantu bari barahunganye harimo bari abanyasenge bitwaga bawiragiye Stefania na Mani yareba Suzana yari nyina wabo ngo barahunze ariko 97 barahunguka bamaze guhunguka baraza ngo bageze ahantu bavuye mu mpande y'Igatare bageze ahantu bita imashishi ku musozi ngo witwaga igicanga noneho abantu nyine bakabatera ubwoba ko bakundi bamugambye bageze mu Rwanda babagiza n'ababagabo bo basigara aho ngaho ariko abandi barahunguka baraza ubwo ngubwo aho ngaho yasigaranye na mukuru we kwa nyina wabo witwaga Paul Ndareba noneho na mubyara we wundi wo kwa Masenge witwaga ukurikiye imfura ariko bakunda kumwita Mboniga ariko Habyarimana uwo nguwo mukuru wanjye yari yarashatse bakundaga kumwita mu nkambi mu Rukore yari yarashakanye n'uwo bita Jeannette ariko irindi zina rye ntabwo ndizi babyaranye n'umwana witwa Nishimwe Jeannine kuva icyo gihe cyose bahinduka muri 1997 nta handi hantu twigeze dushakisha ni uko numvishe hari ukuntu abantu bashakisha abantu nk'uko kuko nyine kuriya tuba twumva amakuru noneho nkavuga nti nanjye namushakisha ariko ubundi kuva icyo gihe cyose ntabwo twigeze tubasha kumenya amakuru ye yanjye noneho ronde nari navuze nti abaye hari ukuntu yaba yumva nk'ijwi rya Amerika abaye akiriho cyangwa se umwe muri abo bantu bari bari kumwe basigaranye rwose yabanyuraho akurikije uko nawe yaba yumva radiyo cyangwa se wenda akabasha kuba yanyura mu zindi nzego ntazi sinzi ukuntu bigenda ariko yumva radiyo nk'ijwi rya Amerika yazataha kuko papa Habarugira Francois aracyariho na mama Nyantembanya Saverina aracyariho mukuru wacu mukuru witwaga Ntigurirwa Martin baranakoranaga bakoraga i Kigali nawe aracyahari mukuru wacu mukuru witwa Donatira mbese abana bacu bose baracyariho keretse umwe witabye Imana witwaga Nyirangendo Marie Chantal
mukuru wawe Habyarimana Juvenal bitaga Murokore nabye yuko nibakiriho yumva ijwi rya Amerika aho yaba ari hose ijwi rya Amerika rigera kure ndetse na Paul Ndareba nawe niba yumva ndetse na Mbonigaba uyu nkurikiye imfura abo bose urangisha urumvura urangisha abantu batatu icyarimwe nibaramuka bakumvise ndahamya yuko bazihutira kugusanga kugira ngo musangire ibyishimo bazanyura ku ijwi rya Amerika nibabikora tuzabatubikira tuzakubwira
Imana ibahe umugisha cyane namwe mukora ibintu bikomeye njye mbizaza niba ari impano mwavukanye niba ari byo mwize mu ishuri biriya bintu narabikunze cyane ibintu byiza
nibyo
bikomeye bihenze kubigeraho Imana izabaha umugisha cyane
urakoze cyane ijwi rya Amerika ni mwebwe ribereyeho ibyo dukora ni mwebwe tubikesha dukora kubera yuko mutwumva kandi muduha ibitekerezo kugira ngo turusheho kubanogera murakoze cyane
kandi mugira akazi keza n'amahoro n'ubuzima bwiza Imana izabarinde iki cyorezo cyateye
namwe rwose izakibarinde
izagumye kubashyigikira icyo nakongeraho ni uko uwo mukobwa Nishimwe Jeannine babyaranye wavutse umwana we ubarimo ari mu myiteguro yo gushyingirwa ubu ngubu yari afite ubukwe ku itariki 14 z'ukwa zuko munani
mm.
E, aba yakiriho rero ni inkuru nayo ni nziza yayumva kamaze gukura
mm.
Aba yakiriho rero nubwo butumwa nawe bwamugeraho aba yakiyumva aba yumvijwe ibya Amerika
mbese yanabishobora nubwo bukwe akaba yagutaha
Agasaro kaburaga
turatumikira kandi na Joseline Hakizimana ari mu karere ka Nyarugenge umudugudu wa Nyamiramba akagari ka Biryogo
ndarangisha musaza wanje twabuze ari kumwe na papa wanje bari kumwe twatandukanye bari kumwe
None se urabarangisha bombi cyangwa urarangisha umwe muri bo?
Twarangisha musaza wacu buriya abaye ariho yaza kugira amakuru nimba baba bakiri kumwe nabo tubiri.
Umusaza wanyu yitwa nde?
Yitwa Hakizimana Gideon.
Naho papa wawe we yitwa nde?
Yitwa Hakizimana Eliezer.
Mwatandukaniye he?
Batandukaniye imasi.
Ubwo ni mu wuhe mwaka?
Muri 1996 mu 1996
mujya gutandukanira aho ngaho imasisi byagenze gute gerageza kwibuka ibyo wibuka bikeya uko byagenze mujya gutandukana
urumva kuko mama yamenyiye hari mu gihe cy'intambara mama ajyana nanjye na mukuru wanjye na papa wanjye ahungana na musaza wanjye nyine turaburana kwa kundi abantu babagari bagenda bahunga bagatandukana
mu bantu bahungutse bavuye iyo muri Congo nta washoboye kubabwira ati nahuye na waha twatandukaniye twahuriye ahadutandukanira nta gakuru mwongeye kumenya
nta makuru twongeye kumenya kuko nanjye mama wanjye yageze barambura ase riranjyana iza kunjyana muri Orserna bagakundangisha arongera arambona gutyo
ubu muri kumwe mu Rwanda
mbana na mama wanjye mu Rwanda
ubu se niba papa wawe ndetse na musaza wawe bariho bakumva wababwira iki warakuze
narakuze papa wanjye nimba kiriho ndi umubyeyi nanjye w'abana babiri ngenda kuzuza imyaka 30 mbese mana yanjye babaye bakiriho sinzi byaba ari ibintu bitangaje mu buzima bwanjye na mama wanjye kuko mama we byamurenga cyane urumva yaradusize turi abana batatu aza kumbura abura na musaza wanjye n'umugabo mbese byaba ari ibintu bitangaje mu buzima bwacu
komeze utegereze wizeye turakomeza ubushakashatsi twatangiye dufasha abitabaza agasaro kaburaga kugira ngo turebe yuko twabafasha kugashaka urakoze cyane
nakoze cyane Imana iguhe umugisha
agasaro kaburaga
nabibabwiraga mu ntangiriro z'ikiganiro ukuntu gifite umwihariko w'abana bashakisha ababyeyi babo mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda niho Nshimiyimana Fideli yatuye amaze imyaka 25 yarabuze nyina umubyara
Mukamusoni Katarina harimo uwe ni mama wanjye ndangiye twatandukanye mu ntambara bahunga muri Congo yaraga mu nkambi ya Simanga uri ndatandukanye inaha mu Rwanda bo barakomeza ngenda mu Rwanda ubwo rero ndamutekereza kugira ngo ndebe ukuntu nazaba mbwira mukamfasha nkareba wasenda ariko Imana yamfasha tukongera kubaho kuko abantu bamwe abatizi ukomeje ugasanga itangazo ukarangisha wenda bazambuye
none se kuva muri iyo nkambi ya Shimanga kuva muri uwo mwaka w'1996 kugeza ubu hashize imyaka 25 nta kanuni uke wigeze ugira wigeze umenya
na kanuni nigeze ngira gusa ari umu mama w'umusonzi mani mwegize kumbwira ko njye yari yarabyaye ngenye n'uwo mama none uwo musongomani azakuza turahura arambwira ati ari mu mama w'umunyarwanda usagutse ko mama wanjye yari inzobe n'inzobe bambwiye yuko afite umwana mu Rwanda yasize bahunze uwo musongomani nawe sinigeze najya kugira amahirwe yo kongera kubonana ariko yari yarambwiye ati nari namubwiye nti nzazana ifoto nyimwereke ubwo rero sinajya kugira amahirwe yo kumubona ariko ndavuga nti sinzacika intege nzakomeza kugenda nshakisha ubwo arambwira nti reka mbaririze numve yuko wenda njye niho ndagukurikirana ibiganiro cyawe kukuno ujenuza wano kandi bigakunda ndavuga imana ifashije nanjye wenda nazagira amahirwe yo kugira gute ese wenda yaba yumva radiyo ijwi rya Amerika nanjye akumva yuko umuhungu we Nshimiyimana Fideli ziriho ndi mu Rwanda bimukundiye nyuma yaba akiriho yumva ijwi rya Amerika ko nawe yasaha mu Rwanda
mukugerageza kumuvuga uko ari n'uko ateye wavuze ko ari inzobe nta kindi kimenyetso kimuranga ku buryo wamubona yavuga ati ubu ngubu ntitwumvise umwana we ashakisha
mama wanjye yari mu mama muremure w'inzobe inzobe cyane kabisa ubona ya nzobe atari yayindi bashakisha ko yari inzobe kandi ashobora ari mu mama wagira gusuka mu maso no ku mubiri
niba kiriho mama wawe Mukamusoni Catherine akaba yumva ijwi rya Amerika akaba kumva muri uyu mwanya ni iki wamubwira
bose ikintu nabwira mama wanjye Mukamusoni Catherine w'umuhungu w'Nshimiyimana Fideli niba kiriho namubwira ko mama wanjye na n'ubu zimutekereza kandi muhora mukunda iyo mutekereje atifoto ye nkayitoshinga ikindi namubwira namubwira ko ubu ngubu ndi umupapa w'abana batandatu n'umwuzukuru abaye uko yakundaga abana najyaga amubwira ko nzamuha umwana amubyarira nkamuha abuzukuru abaye akiriho rwose namubwira yuko mama wanjye mukunda kuko nigeze ngira amahirwe kugira ngo andere nanjye mubone mwegere mwishimire umubyeyi wanjye ariko nimba akiriho yumva ijwi rya Amerika ndamukunda cyane kandi ndamukumbuye nubwo ndi mu kugenda bisa nkaho njya mu zabukuru ariko numva mpora mutekereza kandi mpora nsaba imana rwose imana izamfashe nimba akiriho ko yamuza na mama wanjye ongera nkamubona nanjye nkamuhamagara mama so mu bintu bintera agahinda iyo mbona abana bahamagara mama nanjye mu bintera agahinda kuko numva nanjye bintera agahinda kuba narengeje nishimira ngo nanjye mpamagare mama izina mama ndimuhamagare nk'umwana uri iruhande rwa mama we rwose imana ikoreye ibitangaza jenoside nkagira amahirwe nkongera nkabona mama wanjye n'ubundi mpora mbigusabira utandi utanambona kandi abafasha ni benshi nazagusabira ku mana ku buryo ngiye cyo naba mfite gishoboka nanjye nazakwishyura kuko ibitara ni byinshi cyane sinubeshye imyaka napfuse mama wanjye namumenye mfite imyaka irindwi mumenya nabwo ari mukuru we usanze aho nari ngarambye asusuzi mama wawe ubwo rero igihe cyo kuba nakwishimira nanjye mama wanjye intambara yaraje baragenda ubwo rero abaye akiriho anyumva yumva n'ijwi rya Amerika rwose yakumva ko namubwira ni mama ndagukunda kandi ndamukumbuye niba ariho cyo nifuza ko yakongera akaza niyo namubwira izina mama wenda nkamubona mu maso birahagije kandi ikindi nakubwira ugize amahirwe nkahura nawe menuse nazagushimira nazakwitura nabonye n'icyo nkwitura ubwanjye najya mpora gusabira ku mana nta kindi imana ijye kuba hasi kandi ku bindi bigerageje
shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona
umuryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR uvuga ko abana bagera ku 75% batandukanye n'ababyeyi babo mu Rwanda kubera intambara bamwe muri bo bahungiye muri Tanzania mu Burundi mu cyahoze cyitwa Zaire ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubu abagera ku 67% barabonetse ariko abandi 108 mu mwaka w'2020 bari bataraboneka muri bo harimo umwana wa Zaninka Annonciata utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gatsata akagari ka Nyamugari
Agasaro kaburaga nyine ni umwana wacu ni umwana wa mukuru wanjye njye yabuze mu ntambara 94 twarahunze twebwe tujya imbere we amusiga ahantu muri Nkongwe muri Gitarama ajya imbere kutureba agiye kugaruka biba bigikunze kubera amasasu yabaye menshi hanyuma baburana gutyo ejo bundi twumva ikiganiro ku ijwi rya Amerika twumva bati uzashaka agasaro kawe ushobora kukabona uravuga ati wabarangisha wenda mwazadushakira uwo mwana rero yari yamubyaye ari umwana umwe wenyine yabuze yari umwana w'imyaka 11 ubwo akaba yitwa Tangishaka yitwa Gatangishaka Bosco nyina we mama wari w'amakuru wanjye akaba yitwa Mukandekezi Beatrice ariko mama we n'ubundi araho arahari rwose ariko agahenda kumwica yabyumvise gute yumva agahenda kamwica avuga ati byibura niyo dushakisha tukamenya nimba abonetse cyangwa se atabonetse ntagume kujajaja umutima
Tangishaka Bosco kuva mutandukanye hashize imyaka 27 uwo ni umusore w'imyaka 38 yarakuze ariko gerageza kumbwira uko yarameze ako gahungu kari kameze gute kari gateye gute katambukaga gute kugira ngo nuwakumva uko umuvuga ashobore kuba yavuga ati n'uyu nguyu nyina yavugaga ndamubonye
kara gahungu kagakarakare kare keza gafite akazosi k'imihiro gashinguye nyine kare ubona ko kazaba karekare ntarwago kare gafite runini agahungu keza rwose ubona kakwitonda ubona bwitegeye yaritondaga
kakayumbu k'imibiri yombi
ntabwo yari igikaratiritiri burundu yari igikara kivangiho gati ntabwo yari imibiri yombi ikeye ntiyari n'ubukara cyane ndamwibuka rwose umwana w'amaso meza ndamwibuka kuko nabanaga nawe nubwo mukuru ntitwara abana icyo gihe nabo ndamuzi cyane yavutse mureba akura mureba turi kumwe
umwana ufite imyaka 11 burya bakuze abatangiye kumenya gutandukanya icyatsi n'ururo ndahamya yuko nakumva azakumenya gira icyo umubwira nka nyina wabo
aho ari hose rwose nimba yumva ijwi rya Amerika namumenya se yuko mama we ariho Mukandekezi Beatrice ari mu Bugesera ahantu mu Irango kuri paruwasi yarango ya DPR arahari rwose hari na nyirarume azi yari azi witwa Ngango arahari Ngango nanjye nyine ndahari nyine warabozana inka na siyata hari n'uwitwa Ganitanga nawe yari amuzi usibye ko ubu yapfuye ejo muri 2019 ariko yari amuzi cyane kuko barasaga n'abangana barabyirukanye ahari hose yakumva ko imiryango ye irahari nta kibazo
ni ukwizera yuko yaba akiriho akazumva ubutumwa bw'urukundo mugejejeho hano ku ijwi rya Amerika hanyuma ikizavamo tuzakibagezaho
yego mwamukoze rwose mana dufite icyizere ko ugomba kuboneka
agasaro kaburaga kabonetse
mu kiganiro cya kane cy'agasaro kaburaga nibwo uwitwa Theogene Mukunzi ubarizwa mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima mu mujyi wa Kigali
mureka Fete Adela ni mushiki wanjye wo kwa mama wacu akaba twaratandukanye mbere ya Jenoside nshera sinibuka umwaka twari tukiri batoya akaba yarajyanywe n'abazungu bari bagiye kumufasha kuko yari yavukanye ubumuga bwo kutagira amaguru yombi anifuza ko abonetse yatuvugisha cyane ko na mama we akiriho ashaka kumenya ko umwana we yaba ari amahoro kandi ari
umubyeyi we nabagize Imakurata utuye mu karere ka Ruhango mu kagari ka Kavumu yatubwiye uko yamushakishije hose akamubura
hari umudamu wabakoraga mu kigo cya Gatagara naje kubona inomero ze yaje guhunga nawe arahunga giburaya uwo mudamu yitwaga Emabure Emabure nza kumuhamagara arareka tete yiganye n'abana ba Serefi ati hanyuma Serefi yahatiri aza kubona abandi bakaresponda ati ngo rero nyine yabonye abo bazungu barakomeye sinapfa kubinjiramo ni ukubanza kwitonda ati nibo bamusigaranye Serefi amaze agumya ambwira nyine nkajya mporamuhamagara wandebeye kuzamubona ukambwira ubwo mbonye nandiwe naje kugisigari njya kuri ambasade ngeze kuri ambasade kuko ariho twakiye n'umuzungu ajya kugenda ngo bashakire impapuro zabo zizagihereho nkomeza kubahiriza bambwira ko ibintu byanyanyagiritse arahandi yanyoherereje numero gapapuro naba ngafite ngo naho nzagende mbaze bashobora kumfasha kuri minisiteri ngo rero iyo minisiteri ubwo niho nari ndimo nshakisha agatike ngo nzajye kuri iyo minisiteri nongereye neza mwamfasha rwose nkabona umwana wanjye.
Igishimishije nuko mu gihe umubyeyi we n'abavandimwe be bamushakaga nawe yarabashakaga yaramaze imyaka n'abashaka yarababuze ndetse yagezeho acika intege. Umwe mu nshuti ze amubwira ko yakwifashisha ijwi rya Amerika. Twakiriye ubusabe bwe dukora ubushakashatsi kugira ngo turebe ko ahuye n'uwo twadusanzwe dufite. Dore uko yakiriye inkuru y'uko umubyeyi we amushakisha.
Ubu noneho kuva menye ko umuryango wanjye ushobora kunshakisha, umutima wanjye wuzuye ibyishimo. Ndi umunyamugisha, ndishimye birengeje, ndumva nshaka kurira ariko ndagerageza kwihangana. Urumva icyo nshaka kuvuga? Kandi ndi umugore wikomeza wanyuze muri byinshi, ndifuza kugira imbaraga wese hagije, ndabyizera ko ibintu n'ibikorwa neza bigahura, nzahita ntangira kwizigamira kujya mu Rwanda ako kanya.
Ishyirahamwe Les Eritrines ryamuzanye mu Bubiligi mu mwaka w'1991 ryatubwiraga ko ritamuzi, ariko impapuro zimuhesha ababyeyi bamurera mu Bubiligi zikavuga umwirondoro we zashyizweho umukono n'uwayoboraga iryo shyirahamwe Georges Seris n'Umubiligi. Twasanze rero bihuye n'ibyo Imakurata n'abagize avuga ko yamwihereye Georges Seris ubwe. Igenzura rirangiye nahamagaye n'abagize Imakurata mubwira ko agasaro ke kabonetse.
Semana sinakubwira ukuntu meze, nishimye birandenga, kuryama byananiye, kurya byananiye, ibintu byose byananiye, ndumva ibyishimo byandenze, ndumva nijuse kandi ntarihe. Nishimye cyane kandi nishimye, nagushimiye cyane, nibajije ibintu Imana inkoreye, noneho ndavuga ngo reka nzajye gushimira Imana, mfate umunsi wo kuzashimira Imana. Mpamagara abantu mbabwire muze, uyu munsi ni umunsi wo gushimira Imana, nka abwira Bikira Mariya ibyo yankoreye.
Ni byiza, ni mu gihe ukwiye kubyishimira wari waragenze.
Naragenze cyane, nayirutse za Kigali, ndagenda cyane, mpamagara Imana, nkunda gusenga, ndapfukama. Wese nkamuganyira ikibazo mfite, ariko noneho Imana irantabaye. Reka nkomeze nishimire. Mwarakoze cyane Yezu. Nyagasani, nzakubona ngushimire. Ntabwo ubwo ko nk'uko mbonye Murekatete wanjye niko nzakubona nkagushimira.
Urakoze cyane.
Yego mama, Imana iguhe umugisha, murare neza, uzampuze nawe, tuvugane amaso ku maso.
Nzabahuza rwose, nicyo tubereyeho. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Imana iguhe umugisha.
Urakoze mubyeyi. Akaba musizi w'umunyarwanda Sekarama wagize ati ukwibyara gutera ababyeyi neza. Iyi ndirimbo wumva yaririmbwe n'umukobwa wawe Adela Murekatete, yahimbwe n'umuririmbyikazi Emily Sande, yitwa Breaking the Law. Ndayigutuye wowe n'abandi babyeyi mwese mubyara mugaheka mukarera. Ni hano dusoreje ikiganiro Agasaro Kabura umwihariko wa Murisanga. Mwese abarenganura umwana, abaharanira uburenganzira bwe, abamuhata urukundo, mugira amahoro. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana ku Ijwi rya Amerika.